Remember where you got it from. Zambia Music Promise, don't see old. I
sembe fati na ole ni kasi jonge. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna wa ifaka pa muwiri we ukumba. Kwa mupanga panga yo taiti the only one. Bima bima, according to your specification. Imagine mchima wake unapasi wetia. And you're the only one uwaishiwa akisesia. And a reminder, no matter where you are. Ima mkumbusa, ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuna lufyanya, akumbuka kwe machoke. Akafuna luwana Asembe fati na ole ni kasi chombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna wa ifaka pa muwiri we ukumba. Kwa mupanga panga yo taiti the only one. Watenga vonzula, wafaka polula. Ana netiweki yako uchape. Akaenda kwina ngo ni outside the coverage area. Ana reminder, no matter where you are. Ima mkumbusa, ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuna lufyanya, akumbuka kwe machoke. Kafuno luwana, akumbuka kwe matoke. Asembe fati na ole ni kasi chombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna wa ifaka pa muwiri we ukumba. Kwa mupanga panga yo taiti the only one.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, don't see O. Easy, easy.